kola mbichade Omulabe mutide Amafuma galude Anti kankulinde Yegwa sobola matide Sitwala nabude Sazeo kankulinde Omulabe mutide Yegwa sobola kamanda Kanyama wange Yo yo yesu Omusila wange
Don't you